wanasema nimechange nimepitia mengi please nipeni break nani rafiki nani adui
nani adui
nani mpenzi nani real nani fake
nani fake nani fake
kuni discuss
classic
wakutoa wakunipa maxi vua jua hamtaki za wapi you people talk too much mwingine atakutafuta kama na deal mwingine atakukuta tumechill akaleta maneno ya Kiswahili atakujua unalipaje bill mwingine atakutaki mwingine haki wazi ni hater Yo binadamu kazi wengine mtanipendaga kisepa za kuniletea shazi too much pigo za kipaparazi mekwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much oh no 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 too much zila tanzinywe maji mekwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much too much too much too much This is too much, too much, too much. Usinge kuwa na in charge. Watu tunge mwagishana sana radhi. Wengine ndo washikaji. Ukigeuka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha ta michongo. Noma na malahika kaeka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa. Za kuniletea shazi too much pigo za kipaparazi mekwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much oh no 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 too much zila tanzinywe maji mekwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much too much too much too much this is too much too much Wanasemaga mzigo bebe punda Tafuma upepo na kimunga Lazima kuna Petro na kuna Yuda Utapigwa mawe mzi wa matunda